Sky Park Studios.
Zote za upendo wangu nimekuwa muwazi kwako. Nimesha kueleza kwamba kitakachotokea itakuwa ni changamoto. Nimetamani kuwa nawe, pate kidogo tule nawe. Siku zote tufurahie, maamuzi umechukua we. Juzi nilikuambia kiumbe nitagharamia, nikazania idea. Sito kuchezea, nikababia familia kukutua.
Talia, talia, talia na nani, mwenda umesha ipoteza. Tacheka, tacheka, tacheka na nani, tegemeo limepotea. Talia, talia, talia na nani, mwenda umesha ipoteza. Tacheka, tacheka, tacheka na nani.